Remember where you're coming from. Zambian Music Plumbers .co. Chachi, chachi, chachi.
Kakala pamozi itri, yes. Tili na mwana wa 2 years. Tili ya na mabuto, no. Tima mbela na chemushe. Manzi nanga wai. Pyose ni mashasha patu wai. Taisa kukabuza.
Over. Let's go.